nimeziona meseji zako ulizonitumia, na hata mimi mwenzako nimekuzimia. Na love you beautiful simple, ukicheka una vidimpo, takuposti adi TikTok, hata Insta mi takufollow. For sure you're so beautiful, the girl I never seen before. Takupenda mpaka mwisho, kuchana mpaka kifo. You my beautiful. Beautiful, beautiful. You're my beautiful. You're my beautiful. Beautiful, beautiful. Usiku kwa mkeka toka lale, si unanielewa, tena kuelewa. Hata tukilala na njaa baby, unanivumilia. Sioni shida napata furaha, hata kama sina. Hey, it's my night, enjoy my side, hey, I'm ready to marry. You're beautiful. You're my beautiful. I love you, mama.
You're my mama. Beautiful.
You're my beautiful. Baby.
Beautiful.
Oh no. Hakika kwa hizani yao.
You're my beautiful.
You're my beautiful. I love you.
Beautiful.